It's your boy Ace.
Download music on Sora.
Oh, skills records.
Let's go.
Nagwira nzanga wakale kale amandidziwa chokela kale ndeno mundilole chikole ndikapeye ine singa lole wina andisompole tears of joy naidziwa fukwa chau yuyu nali nane nyengo zose nthawi ya ululu uyu ndi bwezi ngati ndi besti uyu ndi wabanja se siwa chibwezi chowa ngati bwanta saka ndichula dadi imozi tikuzungulira ndipo sitinati ino muzagona panja ife tili mkati nthawi ya ukwati tili matimati iweyo umati. Ndina gwira besti, besti, besti. Wangayu ndi besti.
She's my besti. Ndina gwira besti. Pano ni hungo vagugoma. Ni hungo vagugoma. She's my besti. Ndina gwira besti. Pano ni hungo vagugoma. Ni hungo vagugoma.
She's my besti. Amadeke santima amaziwa pandikwila I'm in love with my best dilanga bwezi yeah. She the one in a million ngati suyu yu ndeni ndan African beauty mwatenga zose yeah.
She's my best yeah. Oh, you ain't in our tila.